horumar dhanka ganacsiyada yaryar ayaa ka jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo sanadihii ugu dambeeyayna aad u soo badanayeen xarumaha ganacsi ee magaalada laga hirgeliyey. Inta badan hal abuurka ganacsiyadan magaalada Baydhabo ku soo kordhay waxaa iska leh haweenka magaalada. Waxyaabo kala duwan ayay ka ganacsadaan haweenka, kuwaasoo isugu jira ganacsiyada casriga xilligan iyo waxyaabo gacantoodu ay ku farsameeyaan. Batuule Sheekh Xuseen Xaamud oo ka mid ah haweenka ka ganacsada dharka kariska ee gacanta lagu farsameeya ayaa VOA u sheegtay markii ay bilaabaysay ganacsigan sannado ka hor inay ku bilowday xarun yar, balse haatan uu horumar sameeyey ganacsigeeda xarumo kala duwan oo ganacsina ay ku leedahay magaalada Baydhabo.
Walaanu ka ganacsadaan wali ku mid ahaa dharka la kariyo oo marna arday la baraw, marna una meel raisugu geliyaan. Marka inta badan maacuun iyo alaab kala gadaan, laakiin wali in badan dharka kariska walaanu ku yaabay maalintii madi hore garbasaar idiraac dadna ku gadow lahayti, laakiin hadda alxamdulillah iyadan bileeridi ugu yaraan maalintii 6-daa 7-daa 8-daa ee maalintii kariye oo magaalada geliye. Marka alxamdulillah iyadan fayleeyey sida oo hata maylanahay ganacsigan dareeran fayleeyey, laakiin muhiimadda may buu hal abuur aan abuurdiyo oo in geeti degmada Baydhowo xamar dhar kariskii lan ku sheenay inii ana maylanahay bedela, waana eed iyadan ka guuleysadi. Ugu yaraan tukaamo oo tuman camal ah haysada in badan kalena hataa maylanahay in ballan siiyin. Marka ganacsiga inta badan dhar karisku
waa gartay dhowaan waxaad soo bandhigteen waxyaabo kala duwan ood adinka gacantiina aad ku samayseen. Waxyaabaha aad soo bandhigteen maxaa ka mid ahaa?
Bandhigii daraad un ha bandhigni waliba ku mid hayay dad badan ahaayeen ganacsi yar yar ahaayeen, qaar malaba sheeneen, qaar wali sheeneen maylanahays saliidii oo suubiyeen oo yoon galanti ku suubiyeen, qaar may sheeneen catari sheeneen. Laakiin ana markaas gaar ahaan walaan meelijay mahay dhar kala kariyo oo kumid ah go'yaal sariiran saaraw diracyaal iyo garbasaaryaal iyo maylanahay sedsed oo garbasaare. Anay maskax ahaan anay fikiri ini arintu maylanahay dhar karisku ana suubiyo macalin xamar ku lukooy, haddana macalimankii xamar ku lukooy dadkii isuwal iimbar iyo shaqaalayinkii ah ilaa tuman qof oo shaqaale oo bilibeesa ansiyaa walaa in karyaayan rugan dulankii oo markii hor barina xamar abahay. Laakiin hadda dadkii oonaytay wala bari dadkaasa way buuha boqolkiiba boqol hata waluwada.
Waa garta marka dhaqdhaqaaqa ganacsiga marka aad fiiriso iyo hal abuurkan aad la imaatay waa sidee?
Wallaahi billaahi dhaqdhaqaaq eeda aan fayleeyey may ka fayleeyaha, macnaha dadka hamagii baatigii oo beledka baatilay la ka qaaday hata boqolkiiba 90 dadkii wali qaadow naqdeen dharka la kariyo dhaqdhaqaaq shayna fayleeyey. Maadaama madi hore aan hajiidi dadka markii diraci garbasaarka sadka ee la gadaay maylanahay $7 la gadaay, aniina $5 ka weeli dhaqdhaqaaqii eedan faylay marka ka ganacsanno.
Maxay ku jecelyihiin marka dadka dharka la kariyo?
Dadka dharka la kariyo may ka jeelin, macnaha lambar naqshad isufado iyo lan kariya. Matalan dadku wali raan qaar naqshad oo way haysanaha sida hal nin kariyay, marka wali ka jeelin naqshad alla naqshad iyo fadaayanka ku helaayan.
Ganacsigii ugu horeeyay oo noociisa aad ka samaysayna magaalada Baydhabo mise hore ganacsiyo kale ayaad u soo samaysay?
Ganacsi inku horeeyay oo ana Baydhabo ka soo biyow in badan aan ka fikiraa in xamar la kumaarma walaagay la fado oo dharkaas kariska ay wali hadda naftiye way ba hadda naftiye bilaaw fadaha ay shaambada silan kariyo iyo hadda alaabti ay kuli lakoy in hadda shaambi isaabun kariyo fadaha hal abuur kale oo aan hadda maskantay ka dheediyo. Marka Baydhabo walaas inay ambaahanta ogaado
hadii aad tiin ganacsada yaryar yaa taa kuleen ama garab ka heshaan?
Wallaahi ganacsigaan hadda way buu ahaa, maadaama aanu ganacsi yaryar ana hadda inta ka hor wali buu ahaa mayna saa'idaayay bangiyada, hata way buu ahaa ku qayb galeen bangiyada, ku qayb galeen hataa bandhigaha ku qayb galeen, haddana way leeyna sin saa'idaan inaysan mayla raaysan lacaga deema esan siina. Hatana waliba nisiin fududaayana leeran gabdho haddii atin hata damiin badan saasa maysiin ku fadaw.
Sidoo kale gabdha aqoonyahanna ah ayaa Baydhabo ku soo kordhiyay ganacsiga online-ka, waxayna sheegeen isbeddel iyo horumar dhanka ganacsiga inay dareemeen tan iyo markii ay la yimaadeen hal abuurkan ganacsiga.
Bismillaah, magacaygu Balaare Ruqaysha Cabdullaahi, aana milkiilaha Arwo Runjinaad. Waxyaabaha aan ka ganacsado may buu haya sida dharka dumarka qaybo sheeshal doon iyo boorsooyin kaba barnaamijku ganacsiga maybay dhirigeliyay familke inkastoo markii koreeytii aan online ka bilaabay laakiin markii dambe dhirigelin badan familke iyo customer-ka online ku looga gadaayna keli inkii suurtagalay inaan xarun u furo marka xaruntaasna waxyaaba laga gado sida dharka cabaayado iyo kabooyin boorsooyin oo jijimi saacada
muddada aad bilowday ganacsigan horumar intee la'eg ayaad ka sameysay
Masha Allah horumar feeli ku sameeyay ganacsigan intii muddadan aad ka jiray almost 5 sano amalo markii hore online ka gada jiray xaafada ka gada jiray laakiin hadda alxamdulillaah xarun ay furan insha Allah min rajaynaan xarun lamaadana furado mis xaruntaan aad ka ganacsadaan bilaari marka waxyaab badan amay dhareeyso faa'iido ay horumaray ka dareemay intii hadda muddadan ganacsigan ka jiray alxamdulillaah
dhowaan bay daba shirweynaha ganacsiga ayaa lagu qabtay maxaad waa yaragnima ah oo aad shirweynahaas ka soo korosteen
wallahi ma sha Allah waa yaragnimo feela fikrado cusub inaan la koyna wala badan ama ila raayso ha ku kororsanay arimay ba ku mid ahay dadka oo product isho meela ka bandhigay oo ganacsadaan dad badan oo meela raayso meela ku qayb galay oo waxyaabo kala duwan sheenay aragay masharataas ka shakhsi ahaan iyo ka ganacsi ahaan meel la muuqatay in horumar ingato sababtoo ah markii koreeyti oo barnaamij noocan ah magaalada Baydhabo la ku qabado oo haddana ganacsi ku saabsan marka may badareemay in meel raayso fikrada badan aan meel seeti ayaa ku qaadi esas oo kale aniga janis in hayti inaan product iyana dadku gada wanaana dadka ka barada Masha Allah meer kore wal badan ay kordhiday ganacsiga halaburka ganacsiga Koonfur Galbeed ee diyada meel raayso ka faa'iideysay min rajay in fursada oo kala oo ganacsiga anaa ee halabureen la koy doono
ugu dambeyntii waxaa keenay dumarka inay ku soo bataan ganacsiyada yaryar ee ku soo kordhaya magaalada Baydhabo
wallahi sababtu ma maleeyay in meel raayso shanti online ka wal kasta fuulay sanadan dambe hadda waxyaabo aan ka badan wali baa plant ganacsi shee iyo xirfado shee iyo hal abuur shee ku gudbiyaan inay ato aalad internetka qaybo shee shil duun marka wallahi wali yar koray meel raayso waa horumar feelo oo meel raayso aan ka sameeyayaan way inay ganacsi shoo oo saan koror midii kale hoob aan ka darsada barnaamijku oo hadda Southwest innovation hub ee qaban qaabi oo bandhig hal abuur Koonfur Galbeed waxyaabaha haweenka inay xirfad iyo bandhigan un fudayti may haytay urur umay bajare Southwest Women in Business Lero oo ururka networking usun sameeyo plant oo ku nool deegaanada Koonfur Galbeed oo ganacsatada yaryar iyo ku qaarsho oo xarumo leh oo iska xir ganacsi in sameeyo marka madalan waxyaaba fuuday oo in haween badan saas walaan bandhigan meer kore ururkaas iyo kumideysan in waay ururkaasna may batu saalin ee dhamaan ganacsada Koonfur Galbeed ee haweenka marka may badareemayna in meel raayso horumar badan iyo soo bandhigis badan xirfado shil duwan in meel raayso qaybku ay isku xirnaashaa oo ururkaas Southwest Women in Business taasna fuldayti in meel raayso haweenka iyo naqadan haano xirfadoosho waqtiidan ka dambeeyo habandhigan
waxyaabaha haweenka ay ka ganacsadaan waxaa kamid ah malabka oo si aad ah loo kala gato malabka magaalada Baydhabo waxaa loo qaadaa gobolada dalka oo loo iibgeeyo muslima aadan waxay kamid tahay haweenka ganacsada magaalada Baydhabo waxay caan ku tahay ka ganacsiga malabka muslima ayaa shirweynihii ganacsiga Koonfur Galbeed ee horaanta todobaadkan ka dhacay magaalada Baydhabo waxay ku soo bandhigtay wax soo saarkeeda malabka shinnida waxaan ka wareystay ka ganacsiga malabka
malabka ka ganacsade bandhig daraad una soo biyaanin waliba ka bandhigay malab yah ka bandhigay oo wadani ah oo la ku helo Koonfur Galbeed oo meenaha maasha Allah faraash oo nadiif ka ganacsade
waa gartay marka malabka aad ka ganacsato halkay ka keenta
wali ku sheenayeen tuulooyinkan oo bokool hooseeda si bay hooseeda su ku sheenay magaalada dhexdeeda ku sheenay tuulooyinka ku sheenay baawr yar yar lahayn saare bayla raayis macaamiil kale tuulooyinka lahayn ku diray
waa gartay marka hal abuurkan malabka aad ka ganacsanayso sideed marka hal abuurkan ku sameysay
abuurka malik sameeyay ee abaabuga shinada meel ay dhaqaale jiray guriga aanu yaala jirtay meel ka tababar qaaday usii saacidi ma sha Allah waan ka faa'iidi wali bagdaayada muddo oo lug roogto ma ishan sin haddii ku hor ee iyaga gadahay malabkan oo ma sha Allah waan ka faa'iidi kaliyanti badagna kala dalkii dibada la dhoofiyay malabkay
waata in muslimu ma u aragta hormar dhinaca ganacsiga inaad ka sameeyneysid malabka
ha zaid ana asiga hormar iyo meel raay ku sameeyahay ee waa ba ka dhaxnooladay markan waa la qabsaday ba maadaama dibido iyo dalkii hariir la laha ee malabkana malab nadiif ah oo lambogadi ay bay wali ban roonya malab ka sab oo kitaabada Ilaahay sheegay ee aloladan ka saabsan yidda man daawadanay ee kitaaba laga sheegay malabka may ku dheerada korlanki ba oo barada isticmaalshay musiiba keen haysa
ma jira marka ganacsigaaga dad ku xiran oo magaalada Baydhabo meel ka baxsan ee kaaga soo dalbado
ha zaid waliba kumidaha muqdisho oo kale kumid ee xajka markii lambaha waliba lan dhoofay meelaha xajka meelaha Saudi Arabia lan qaade wali lan qaade Nairobi lan qaade Mandera oo kale lan qaade wali kale eta goboladan Bokol Ibay ilaa usuba malabkii ha ku go ee walow ka gadade ee eeda mashaallaan ka bogdi ganacsi feelo
ugu dambeyntii marka haweenka ganacsiga ee magaalada Baydhabo maadaama aad ka mid tahay maxaad ku boorinaysaa ganacsada kale haweenka ee magaalada Baydhabo ku dhaqan
wallahi horta ganacsiga maybu waa rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam ando ay barxaysiin in may ka booriyi lahay oo ka dhiri gali lahayga waanka ganacsadan guriyaasho dhaxdi oo ka ganacsada koran satay oo kale hadda meel raayis guriga isku dhaqday ma sha Allah waana shaqaysade haweenka wali banka baagay oo koonfur galbeed hagaar ahaan haweenka Soomaaliyeed dhon waleenka baagay in iyo shaqaysada nafti oo dhiri giliyan gaar ahaan koonfur galbeed in iyo guriyaha ka jaran hata shaqaysada koran guri la inay la ku baha ma ee adoo habatin shaqaysada korta adoo ka jirtan shaqaysada korta wali balaha anti tuugsada lahaydana ma isgacan horsada lahaydana shaqaysada lahaa
Baydhabo oo horumar badan sameeyayse 12 sano ay ugu dambeeyay ayaa waxyaabaha aadka ugu soo kordhay waxa kamida ganacsiyo kala duwan oo hal abuurkooda iska leeyihiin haweenka magaalada Baydhabo ganacsiyadan ay Baydhabo ka hirgeliyeen haweenka magaalada ayaa shaqo abuur waxa ka helay dhalinyaro badan Muftar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay